always call on me face to face. Won't go for nigga, she'll tell it straight to my face. Why you kill a band about everything that we face? Big as a lele pe, ungangpoqi baby. When ngikhuluma kahle ngisho nakumajimbos. I'm Mr. Crazy Love, bungazufunga sinamadlingos. Any song will sound like a love song, ngishimbi ghost. Besinephuphe lodwa kodwa manje sengibona ingozi. Kodwa manje ngiyabona ngathi asangithembi. Ngisho ukhathazekile mina sangitsheli. Bekezelele ngisahlanganisa le mali. Bantu banomona okhuluma ngabunga mnaki. Ngeke ngilalele umuntu okhuluma ngawe ngisho ethini kimi. Hlala ngikweseka ngikulalela ngisho uthini kimi. Zohlangana nabakhongi kusasa lapho efletini kimi. Ngekudala kuzogigizelwa kuhlekwe kushawa amathini kini. Bekezelele msukulalela abantu banomono. Bengisabeka imali sahlanganisa ngitholobona. Bekezelele msukulalela abantu banomono. Bengisabeka imali sahlanganisa ngitholobona. Sengizokushintsha isibongo ube ngowaka majoli. Funa umfazi manje kube ngikhathele ukukujola. Themba lami lapha kade ngalabelwe mandulo. Bamba isandla sami sithathe walkie sibukela majula. Noma ngicula le ngoma inhliziyo yami yajula. Themba isikhenani izwele nalo ubisi nojula. Oh, oh, oh. Sahlanganisa, zolobola.